intaasi hadeenu kaga nimaadno wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen barnaamijkaana ku soo koobeynay shalayto oo ahayd maalinta ay dunidu u astaysay la dagaalanka gudniinka fircooniga ah ee haweenka loo geysto xaflado iyo shirar wacyigelin iyo xog wareysi ah ayaa dunida dacalladeeda meelo kala duwan ka dhacay magaalada Washington ee caasimada dalka Mareykanka waxyaabihii lagu soo bandhigay waxaa ka mid ahaa filim laga sameeyay qiso dhab ah oo gudniinka ku saabsan oo ku dhacday Ifraax Ahmed kaasi oo lagu magac daray Girl from Mogadishu amaba gabadhii ka timid Muqdisho filimkan oo loogu talagalay dadweynaha aan aqoonta fiican u lahayn gudniinka iyo dhibaatada uu gabdhaha gaarsiiyo khaas ahaan nooca fircooniga ahi waxa daawashadiisa ka qayb galay Jaamac Buule Jaamac oo warbixintani nooga diyaariyay
Look at this book.
Okay.
Do you have a chance?
Yeah, sure. Can I take it?
Of course. Yes.
Thank you.
Codkaasi waa Ifraax Ahmed oo hadiyadka gudoomaysa qoraa Soomaaliyeed ee degan gobolka Virginia ee duuleedka magaalada Washington kadib soo bandhigidii filimkeeda. Inkasta oo qisooyinka xanuunka leh ee ku saabsan gudniinka fircooniga aysan ahayn wax Soomaalida ku cusub rag iyo dumarba, haddana daawashada filimka gabar reer Muqdisho waxa uu kugu abuurayaa urugo iyo xanuun hor leh ugu yaraan inta aad daawanaysid hadiiba aysan waxba kaa soo raacin gabar reer Muqdisho waa qiso laga soo dhiigtay noloshii Ifraax Ahmed oo ah gabar Soomaaliyeed oo u ololeysa la dagaalanka gudniinka
filinkan waa qiso oo nolosheeda ah sidii aan ku imaaday dalka Ireland iyo sidii aan ku bilaabay ololaha la dagaalanka gudniinka gabdhaha iyo sidii aan dalka Soomaaliya ugu noqday iyo sidii ku noqday sidii ku helay dhalashada oo dalka Ireland
bilowgii filinkan waxaa ka soo muuqanaysay Ifraax oo doonaysay inay tagto magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka oo uu ninkii waday ku dejinayo Dublin Ireland aadna uga xun in meel aysan rabin aqoon u lahayn ay nolol cusub ka bilowdo waxaana ku soo xiga rafaadka qaxootinimo ee dal aadan afkiisa iyo dhaqankiisa toona garanayn iyo bilowgii ololaha oo ay la kufaa kacayso mar aan wax ka weydiiyey Ifraax waxa ka dhaba qisooyinkaas waxa ay ii sheegtay in sida inta badan Soomaalida ay xiiseynaysay waddamo gaara oo ay ku jiraan Mareykanka Ingiriiska Australia iyo Talyaaniga oo ay ku tilmaantay marin ay inta badan Soomaalidu soo maraan qaybta ololaha iyo Dublinna waxa ay ka tiri
Ireland shaqada waxay ahayd mid sax ah oo saasay ku shaqeynay markaan ololaha bilaabay waxa ugu adkeed dadka la wada shaqeynta sababtoo ah siyaasiyiinta markaas ma aqoonin markaas waxa u dagaalamay inuu dalka sharci helo markii ku qaxootina qanaayne waa dhacdo run ah markii ugu horeysay nin ay turjumay ana qof dumar ah haddana waxyaabaha qaar inaan nin kala hadlo wax wanaagsan ma aheen tan kale Ireland aqoon ma u lahayn markaas gudniinka
haddaba qisadan in filin laga sameeyo sidee ayay ku timid Maria McKinnon waa soo saaraha iyo qoraaga sheekada filimka A Girl from Mogadishu.
In 2014, somebody from the United Nations introduced me to Ifra to ask that I make a documentary. I don't know how to make documentaries, and in any event, I discovered there have already been two documentaries about her.
Laba kun afar iyo toban kii qof ka socda qaramada midoobay ayaa i weydiiyay in aan documentary ka sameeyo sheekadan. Ma aqaan sida loo sameeyo documentary. Si kastaba ha ahaatee, waxaan ogaaday in laba documentary laga sameeyo sheekada Ifra. Waanse la kulmay. Qisadeeda iyo sheekadeedaba way xiiso geliyeen. Arrintaana waa ay xiiso gelisay waxaanan dareemay in sheekadeeda ay suurtagal tahay in aayaha filim laga sameeyo. Maxaa yeelay waxa ay leedahay agabkii filim laga sameyn lahaa.
Dr. Gada Khan waa xiriiryaha hay'adda US and FGMC Network waxaanan weydiiyey inay wax ka kororsatay daawashada filimkan.
No matter how much we think we know, when you with every story you learn something new, and every story you hear common patterns of
sheekada kastana waxa aad ka maqlaysaa qisooyin ay ka siman yihiin oo xanuun leh filigooda ayaana dareemi kara dhibka iyo waxa uu yahay dhibanaha
sida aflaanta kale ee laga sameeyay Soomaaliya iyo Soomaalidaba waxaa dadkii jilayay filinkan ay u badnaayeen dad aan Soomaali ahayn oo iska dhigaya in ay Soomaali yihiin sidaa darteedna hadallo jajabis ah ku hadlayo sida ummadaha kalena Soomaalidu waa ay dhibsadaan oo waxa ay dareemaan in la canjilayo dhaqan iyo afkoodiba waxa aan Maria weydiiyey sababta aysan u isticmaalin jilayaal Soomaali ah.
But there are three lead roles and then many smaller roles, and some of them are obviously foreigners and some of them are Somalians. In the main we had Somalians. It is very difficult in the international framework, as you know, from international context,
kuwa muhiimka ah waxaan siinay Soomaali waa arin aad u adag heerka wax soo saarka filimada caalamiga ah. Sida aad ogtahayna filimada caalamiga ah ee Soomaalida laga sameeyey ee Black Hawk Down iyo Captain Phillips waa ay adag tahay inaad dadka ku qanciso inay lacag ku bixiyaan filim aan lahayn magacyo ay garanayaan. Sidaasi daraaddeed waxay naga ahayd sidee xeega lagu xagta si aan filimkan ugu hayno asalkiisii, isla markaana ay shirkadaha filimaanta caalamiga ah u tixgeliyaan si ay sheeko caadi ah u noqoto. Barkhad si fiican ayuu yeelay, maxaa yeelay waxa uu si wanaagsan ugu hadlaa Soomaaliga iyo Ingiriiskaba. Maryanna dabcan waa Soomaali, kadibna kaalimaha kale oo dhan aad ayaan isugu daynay in aan Yurub oo dhan ka helno Soomaali kaalimahan buuxin kara.
Iimaan Barre waa gabar yar oo Soomaali ah, kana mid ahayd dadkii daawanayay filimkan. Waxay ila wadaagtay dareenkeeda.
It wasn't necessarily a new story. I've always heard about this story from family, from friends. But like someone mentioned, it was about...
Ma ahayn sheeko cusub dabcan. Mar walba waan ka maqlaa sheekooyinka qoyska iyo saaxiibada. Balse sida uu qof meesha ka sheegay, muhiimaddu waa inaad shaashadda ka daawato sida uu qof dhibkan soo maray uu u sheegayo. Ma ahan mid ay ka sheekaynayaan hay-ado aan dowli ahayn. Aysan kuu sheegin dad sheekada bannaanka ka ah, laakiin qof ay sheekada ku dhacday oo dalkii ku noqonaysa si ay haweenka kale u caawiso.
Iimaan oo ka hadlaysa dadka filimkan jilayaasha ka ahna waxa ay tahay,
but I will say that it would have been nicer to see more Somali faces in the film.
Lahaa waa mid fiicnaan lahayd inaan Soomaali wejiyadooda ku arko filimka. Malahayga tani waa mid dalbaysa in Soomaalida jilaayaasha ay u soo baxaan oo isu tijaabiyaan hawshan.
Filimkan ayaa dhowaan lagu daahfuri doonaa dalka Ireland oo shineemooyinkiisa laga daawan doonaa. Daahfurka waxaa marti ku noqon doono madaxweynaha dalkaasi oo gacan siiyey hay-adda Ifraax Foundation ee ay Ifraax Axmed u aas-aastay inay ku howlgasho si ay qayb uga qaadato dabargoynta gudniinka haweenka.